feeling. Kuna ka feeling where unigay. How was it late?
Kuna ka feeling. Kuna ka feeling. Kuna ka feeling where unigay. How was it late?
Kuna ka feeling flani where unigay. Mafala was it late? Every morning when I wake up, ada kabla huja paka makeup. Nikapenda nikuchum, nikushow you beautiful baby just the way you are.
Why yeah, yeah, yeah. Every night I'd rather stay up. Conversations that we made love. Baby girl, your mind, swear it on my life. Forever you and I.
Okay. Baby, you see and it far away. Natamani tu nikana we. And when I look into your eyes, love when you size. Yangu nani nice. Very nice, very nice. Salali nimekulola tangu samane. Pause, nikupeleke kwa madhi na magadhi wa ma.
Kuna kafile. Kuna kafile. Kuna ka feeling where we gay. How is it late?
Kuna ka feeling. Kuna ka feeling. Kuna ka feeling where we gay. How is it late?
Kuna ka feeling flani where we gay. Mafala is it late?
Woni do na feel tofauti, woni madana yo sauti. So yako pia ni cutie, maybe hold her when your beauty. Le feeling unani, pe na vile unani. Peleka game yako pia ni, eh na vile unani. Elewa fala wezi relate, kama pa kwa duve. Hatuendi kazi today, movies, music na cuddling. Giz giz tutenda day, tusiende far away. Mpaka nyele iwe grey.
Baby you see and they far away. Natamani tu nikana we. And when I look into your eyes, love when you size. Yangu nani nice. Very nice, very nice. Salali nimekulola tangu samane. Pause, nikupeleke kwa madhi na magadhi wa ma.
Kuna kafile. Kuna kafile. Kuna ka feeling where we gay. How is it late?
Kuna ka feeling. Kuna ka feeling. Kuna ka feeling where we gay. How is it late?
Kuna ka feeling flani where we gay. Mafala is it late? Kuna ka feeling flani where we gay. Mafala wezi rile.
Kuna ka feeling sani weunike. Mafala wezi rile.